Hey, your trunk.
Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I'm a shima.
See when I put up a bang.
I'm a shima. Abasho abasho, umsabunga mas, abasho aba, the way and I we.
Nikitaka kuwa big boy, kuna naipinga. Yeah, bebe nyingi pesa nyingi na napushi ndinga kari, kuna naipinga. Yani mnyamwezi na kibonda. Udum, dum, udum, udonda. Think of no wajomba. Atuwazi kode mwenye nyumba.
Kumanisha nini?
Any doubt?
No.
Anybody can stop me?
No.
Kwani hidden yeni yetu?
No.
Anybody can stop me?
No.
Kwa mfano nikitaka kuwa banga la DJ, kuna naipinga.
Kuna naipinga.
Wiki Andy Manson, Element, Kidimbwi, anaipinga.
Kuna naipinga.
Jay, the DJ, all day, baby.
Hey, your trunk.